I'm at zenbury.com. Super vibes.
Oh. One time. It's your boy, Woe. Lila love is a beautiful. And cause you want done. Ziza figure up up. The figure up and the bagua. Betenda kumfega. Velo na yo wafala. And who say akwela. Kuza shitila humboni. Maia konda pongozi. Di wongwe amaresa. Zinga vute maka. Chikondi samwalelesa. Chakonda zako mulekele. Ndakonda iwe tumadari. Chakonda zako mulekele. Ndakonda iwe madari. Chikondi chatu is forever. Ukale mai anga. Mai wa ana anga. I just wanna love you my baby, yeah. Chikondi chatu is forever. Ukale mai anga. Mai wa ana anga ndiwe. So many days, so many times. Time in your for Zima Kiki. Azanga was secundi sec. Why you wanna die for having her? Komazashi kondi saziwa. Tima huwa wa wakavita. Sanga jibwezele se chikata ikandi masari landine. You wanna know why nobody knows why. Kumwe tachoka ndi kutari. Ona pumwe tiripa ndi ukwati. Shake your body my tari. Asanje hose adware. Shake your body for me. Ndi kuvini sendi la tusi. Chikondi chatu is forever. Ukale mai anga. Mai wa ana anga. I just wanna love you.